apasiona en mí, puedo demostrarlo.
dear friend, or BBR Chim or some for Boamani, say, well, Radia near Radiana, and we ain't come out BBR, my beer, Finchia Passo. So, you don't yammy, I say, I won't pimpens while we're dying, I be dream. Jamaica Studio 1B now for the Obiano, Yedi Atu Amoso. Ni message bi aye nsaka anu na otwi mu erade ewoya fa erade ewoya fa apostle me ma watin na no pay woni ye mami Christy ana mama fosti oh yes afi mi sofo panyin so baby wo bia no pay me chia no ma so panyin fu nyina ensusu enwumu enko enfa emamo is full to in Eco Studio 1B now think I will be a honor. Yeah, the kind of the amount. Studio 1B now for in Kaibo Honomedi Ama. Digin, good morning.
Good morning, Dikambo Ama.
You say you're 3 weeks, you know.
I know you're three weeks.
Yeah, yeah, 3 weeks. I don't know for NT1 can you hear for the teacher.
And then now,
Emma, Diana, Elda Wahana, the Rizoso, Ewahana, Ubiyanfa, Nanchia, Emra.
And then I'm a fat so Michia, a cheerful wing, and I'm sending in now to me and son. Minting in my am, say, Michia, Minetti Cacra, and I'm also end to do me Cacra. But I say, Namiadum, Mohaya, Mohaya, Pine, Timaba, Ababeca, Monsa, if you are ever to a Jumedia, ain't he?
Good, so. Yeah, pa na yabe to aso. Yes. Yami Juman. Yami Juman
now dear
Accosetle. Rick, good Opa. Morning.
Morning.
How's now your ma and I for so like an anybody papa?
Then one.
And then so yenya yen elder boachi from Assemblies of God. I would you chair mu and of four betray when he saw pa na
yeah.
One was on a dinner, me as a boy, so no, what they at once with the Ama and dear for near the four, a bar, a bed one. Elder, never watching on a pay.
Be your swimming,
upon to say,
yes, Adam. I was sure, no, we see
him. Young Quantum,
yes, yes.
Yeah, yeah. I don't fortune won't come with you. Okay, yeah, yeah, tell one can't cheap piece. I name was a whole studio.
Studio had not
said. Studio, no one watch it.
I am
a voice in the attempt, be a voice in the attempt, be a bar. And the MJ, Memo Aquana, Officer Quina, and watch you out of 40 decano.
You,
Chiama, and then we're with you now.
You,
and I jump on it
here. Dikem dasi bibre wa akonya sun ko o jama mi
adofu no mo ina no pe jira yesu kristo di mo e ma mu nyina achi me da wasi bibre ena pe se mu humi he ya di di kai no ji yesu ya fi etwa mu no e be ko na wiye no em se mi ma mi firi mu kakra na me hwe odos run ko mu yi kire mi a Amsterdam mine, and ya Amsterdam con. Just say, if we are see Henina, baby beer will be a free beer or buy ye. If he's a mammy to ho, one more frame, one more extra me with ye. Just say, because I make a daddy ever boy ye. Because ye quay ye, I don't for no more hay, no more ho, or minina be jam a yin money ye come. Because by him, so I may Thanksgiving, so I say, Nasia, sorry, or now he trim me. If you pay P. Ho, I just say, paying for the Egyptian. Did the American say, when you're coupon in Shramunina, he said, dear Mayano, net a bro, I drink any empty as yes, so. A sense of God as a foa, the woman or dust from Crom, ye, you know, because him, the meet me, Tremunia, 7 years ago, and Mamma. Asofo ene asofo ewo mu nyinara bidamasi bebre asorem panyimfo ene asorem banyina bidamasi odi emuye maye enyina mu Rock Chapel suso ye sister church no no bibia ni wa eya omso omu eja yemu bibia ombe boye ayiye ye 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 wa Ghana kura apostle nankasa ebai se se enya di ene ya de ketwa ti apostle Yamishra no yere no wishing yinara, asafunina, yamishra muninara, or dear my yinaremu. Beyonzo, so I am you crew, my dear quanta, you crew, or my dear papa, 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 and mammy told her me call, just on which I'm quite fair fit. Nasia saw also, or muninas are by, beyond quanta mine, or my big jam, eh, more free than her, just a meet me with good dinner. Timidi nyami jini damu nina mwase. Eye me ma efri yuke. Me damu nina se men se nom. Ene me nana nom. Me damu nina se. Ente di amika nina se nano pe imdi. E radi Yesu Kristo din. E damu nina se. E wa adi fefa. Mube ye mame. Mahon o den. Musika. Ene mumbre. Unyami nshira munina. Onshira manemu. Amen.
Amen. Kame onshira mu. And Kaibo talking and to be a person in Yamako Fia, the rebels, and Sofu, Yamiako, Hina Santi, Sofu, when you are and I am watching, and there are no pay. Wow, Pesso, do Yamako Fia, be a waiting after. Digging, number of Antuja.
And you're not sending a Dickin Yakan, Yena Sofu, Namia, Akua Santi, or Sofu, Yachia, and no pay, and also from the name of Rana. Dikene siya kano, se upe so do niye mani kodia, enye na ye sofu nyamiya kwa sante ni nomba ena midi tu idwei. Bobo vodina nwa frene, bebiya unye mani wa Holland, hea na Amsterdam, hano beba, nomba befadi ya ko ye mani kongkronga nemu edi amam. Nomba ni ye 06-11-28-98-92. Mrs. Ubiu, 06 11-28-92.
28170. Yeah, this so my announcement na four baby me na wa na ya no. My announcement at Chapa.
Yeah.
I mean, maybe more be so as you see, I know you
when
you're so as on. I am chasing a tear for an alley. Maybe I'm a tin of Bonnie Bier, you want a down musa. I was an inquiry, I'm a buyer.
Yeah,
you're inquiring Kutako, Labia. In Timonia, madam. And I come as well register, I was a check. Aha, any if you rack, Razi, you know. Then you are Sebeyaki, beating no matter, but a damn, a mustache, a much no estimate, Timis Ramu, Momoy, na Afi, Montini, a man, baby, and Tina, na maybe in Kaibuis or so ever, na yatu to a median or so. And the elder was what the Amias and Bebre. Na Moma, Yenti, and Monica Cross. Studio 1B. Edda.
Hello.
Nkai Bobi Bana, Nkai Bono, Yeni Hong Komoka Grass. I fear it came on a baby brunya no amuna, Yeni Abba Victoria, o free mu e o Glad Tidings Assemblies of God yenu aba ye kan yenu aye husua na ikuna na owa no e dikin e champion a do do na friend na na champion ne ma ene Daniel ni Daniela ene Kofi ya do do na friend ne ne book dey no ya Kofi ya na ofri mu na ninu anu mu soso no mu okru dwe mu eni aba enkruma be kan ka echi be dum na abia eto wani ya 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 na Emilia do do na friend Emilia ya woni woni ni ku ade ta busu ya kan mu ni na na afi na bra so se ko ye ye no kana me mu enu nti ya de hon kai bo e ba se be ye na obia sabre obeko fie no wono so seni adofo okoboa ofie no wono so atwa so akoboa fi se yie no baaye no ana se maame ni siem e wo kro due mu no e ye nsantye ni nyankopon e ye nima san kai bo na no pe bi pese ye de etudwa na obia wo kofie no wono so e de wetumi akoboa seni nti odofo era kan bibi
yeah yes, last year and I say yes, you will come on the question. Me not a no thing. Me and my uncle Brebo in an champion. Mammy, you free moon soon. I owe you me, and so the uncle Brebo, you say, which you are no team.
I say, no, the full word of
no, Monty Center for prepare. Said, and pay you for a kind, say. Odo fupe wi odo fupa so so ye dey onkwa yi e ti sa bre na ye call Ghana me ko ye me ma me yi na so mu ho na no so so e free mu en ti na kese e asem kese e pa na o twi da no ye amanfo e he bufa so wo krom bia mu ha no na ye nso ye bufa so wo Ghana ni ma me abre wa na no kwasem ni ye na se u sa da no ne se na wo ho a nka wo hu se no kwasem ni ye e mu ya Abrewa oni mse ono na ebe kwa ma ni piesie ene ni nuanu mo aye no fefefe na sie no na o ma ye ne yi fefefe no afiri ono na etwa no ho eje ne bei ebe sie ne ba na kwa se mie na anu odi na so so Awurade akura no abepem sa abre a ya ye na yi na fi afina Ghana so so ye kwa kura ne chidi kura 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 no ti dia me kan sa do fo wo Ghana memu said ye mu bi ja me ma na ye fefefe no minim se mu de mo be ye amana broso ti bi bia wo bia no onko na onko onko ja nana ene ne mei ene abusua na wo ni nyina ma ye nkura ye ma mi ye chiri kura 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 minim se mu de mo be ye san se mani agunu bi ene ti minim se mo be ye ti bi dia mi ja mo sewo wa ko jano ama bibia aye fefefe e o yesu di mu amen
amen adiki mama fa ka go ntu jana fi ye nko ye ni yakopon ya adum a 9th march na se bosumi kuna ye bosumi mi ensa ye be wura mu de toso enko e na ye be ye ayie no e wo UGC remain opposite o case wo main gate no gate kase e wo la ufri tafo na ofa bo nsuo mu car no a taxi a gate na ye last one that's the main gate enu na ye gate so pa na eho ena ye be ye yie no ntodofo ye din kai aka ukunafo no ene ye ni aye na na e champion ena ye ma me no so 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 enu kra die wo die wo kodru Ghana wo be hu ye ma me no so ati ase na imu nipa ni nti anasa dodo wonu anti omo ko no eye ye nua ba Emilia ene ne ne mukani na fi ye nua ba enkroma so so ena Daniel ne Daniela so ati ase nkore ye nyina ko Ghana na Kofi Kofi so ayo kofo e wo kru du e mu bibre ene nti ebre no so ye nyina ye nko na ye nko hia wo UGC opposite Okes, Okes secondary school no. Yeah, main gate. Wo. Udi udru wa na ubisa be bi e e e na. Bia betro ba bia ewo de ma die no be so asie wi abonko na mensi abrem no ye tu enkonya ade ache 9th na ye be call na asie asori ewo assemblies of god ewo remind UGC opposite to case wa asoso and nti ewo so na ye be call na asie asori no de ma die no assemblies die no nkono ye ache de ma die na asie na edu mi no so na ye de akọ na wi nti adofo asie ye timi ko bua me menda no ye to aso na yen ko tre ye don van tre ye ma mi o free mu ne o kuna foi ene ne ma ene e busunya ni nyina na kwesi ara nso ye ko bua en ka bo yin ye be ko so dia ma ko mu se ya do fu ono e be free ko du enu ti se o do fu bia wo kana memo but mo din se wa wa ntumi an ko kura ma obi en ko si wa nan because we want be now for the one no yet amamo eda good morning dear.
Good morning
yeah and then yamia sisi o say o ma yamia sem and enti media we no na e be fa kwam na ni nyina so kabwa na ma adwuma no wie
eh yeah sir enti
yen ko ye na dia yamia de to mo no fa e do we enti answer na no digi bon pa ye na yen fa dwuma no sir.
As a for Radi, ye da was ye don't for no ye nyanko pon no and then so ya bow ni mobiu ese ye no ba eba abisya wasem anaya biti wasem. Ye bon pa ye ewo Yesu Christo dimu se trumi awa wasem no o de bedum ye eda na wetimi a pepe wasemu na etie fu so etimi aje asemi edia shu din kese na ni bonyam. Eda wasi se ne wa fa se mi so no waka sa chre yen wo Yesu Christo dimu na ye bon pa ye amen.
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 Yo. And I pay
good.
Adofonomo said ye medica chiamono, Missa chiam will be yes with demo. And there, as I said, ye tio nyamiasem, sir, is answer a radiasem, a nine second near any a quan so high. When you pay be out yas as you sway, as I saw here a radi actually quiet. Is answer on no obo uba as I see so. Wouldn't you mean tell you as you have or bra won't be a radi etchia quiet? I saw you hear a radi etchia quiet. Is answer one cast out to me more home by on an overbo home by Eddie Amao. Then I no pay your ha, and I see it you, Yamiasem, Nafi, a little navy as you more. Na Abrabono et me as you ye. Okay, Roman for woman, a tea, a do me a no, Jishemo, a doom what you know, El Cronoa. Or can't send me or say, say a bit to me, ah, more from dear. Money depending, ah, enter as soon be a moo. Say a bit to me, ah, or no from a pa, dear. Can any depending, ah, enter say, ever as soon be a moo. Then maybe I say away who say, Nippa only nippa etty as soon be a moo, ah, and probably nippa bet me a yaw, dear beer. Wan kasa no wa obo kasa e wo nye die min kasa no hu bio mi moni di kura da mi de na kwahene fa enye wono hwe me mi fa no be sani me nyina wetimi aka nanso onyankopon asema kire yen se eni nipa nyina antena e wo asumdwie mu enti ade na nipa ye wa enu nti wuntumi emfa nche no a wo beka utiri mu se and I say, oh, be cursing and him say, oh, dear, mean Cassa won't be you. And I say, oh, dear, be any while, obey, I made the abbey me fair. And I pay a radi 824. His answer is, I am a dee winya, I won't put fear at your mono. And to me, I'm going to be a bee and a bee, coy, mao. Now, so be brilliant, so I'm coy, so I'm far, mao. His answer. Aya kaya dia edi nipa enya ene se ohwe mi topic na dia mi kasa afa hu nyina no eye ayaka se obi ya wade a ese se oje mu manoko emfa mi se umu ese se aya wo mo hwe apomudi kura mi ate ase se ebra wo di nipa ho asem wo se umu na wo ye ho no nyina no na yare na wo fa ama wo ho ese se obi ya obi bi ya oje mu uka na oje mu na o nipa dua no atime sisi ne ho so na o nipa dua na ye adwuma yie na ma akwa ne nyina atime afanhin yie enti na no pemi tufu se e de na unu aye wa enu enti wo se won kasa ne ho bio e de nko na wa ye wo enti wo se wo de o muni di kura da
ɛdeɛ na ɔba yɛ wɔ ukunu oyere wo maame wo papa ɛnti wotu wo kwaa ba yɛ kura mpo ɔyɛ sɛ wodeɛ kora deɛ ne di kora mpo deɛ wompɛ die koraa ɛyɛ nokorɛ onipa bɛtumi afom wo ebi koraa sɛ bia ne yɛwɔ akwantua mu yi ebia no a ɔne ne kɔfa a wode wo baayɛ nanso so ade a wasan abɛtwa ne ho ayɛ wɔ no ne twa sɛ nka wobɛka sɛ memmɔ ne dini bio anaasɛ menkasa ne ho bio nanso awurade sɛ yɛmfa bɔne nkyɛ ɛsiane sɛ yɛkae yohane asɛmpa no timmiɛnsa nkyɛmu dunsia no a ɔse sɛdeɛ onyankopɔn dɔ wiase ni sɛ ɔde ne dɔba baako pɛ no maayɛ na obi a ɔbɛgyene die no ɔbɛnya nkwa nti onyame ɔmfa bɔne ɔnhyɛ bɔne so ɔgyana sɛ ɔntena bɔne so saa obi biara a wobɛsakyera w'adwene no onyame de bɔne no ɛde ɛkyɛ wo nti sɛ wonnua yɛ ɔbɔne a na sɛ ɔpɛɛ mu ka kyerɛ wo sɛ me nua bi afa kyɛ me a mesrɛ wo gye mu fa ma no ne mpo sɛ ɔpɛɛ mu nkan na sɛ ɛyɛ wo nua wopɛ sɛ wonya wo nua no ɛsɛ sɛ wogye mu noade kyɛ no na wo as a christian anaasɛ obi a woyɛ wo kristoni wo nso sɛ wotumi kɔ yie anaa wofa nhyen yie anaasɛ wodwumadi a wodi ma awurade no ɛtumi kɔ yie wɔ abrabɔ no mu de ma wɔ ɛsiane sɛ ayɛaka yɛ adeɛ a ɛdi nnipa nya yie ebiana deɛ ɔde yɛ wɔ no kora deɛ ɛmu nketewaa bi yɛkɔ bible mu a nnipa bebree yɛwɔ hɔ a nnipa fom wɔn mo nanso so wɔn mo gyee mu maa ne kyɛe ɛne ti na bible no ayɛ susudua de ma yɛ ne a yɛwɔ asase so sɛ yɛbɛkenkan da biara na yɛde yɛ abɔ bra a ɛbɛtumi ama yɛn nso yɛabrabɔ atumi akɔ yɛn yie nti sɛ wote hɔ no sɛ womfa yesu sɛ wo kra agye nkwa a no sɛ wone mmɔborohufoɔ koraa wɔ asase so ɛsiane sɛ wonya ne pa biara wɔ abrabɔ yi mu na abrabɔ no a wobɔ no soso no ɛbɛyɛ bisibisi basaa de ama wo ɛsiane sɛ biribia ne hɔ a yɛtretere wakwae de ama wo ɛsiane sɛ neɛ wonni yesu no na wahwera deɛ ɛnanɔpɛ mekamfo yesu ama wo sɛ fa yesu na fa bɔ ɛbrɛ a ɛbɛsɔ ɔno ankasa awurade ani na wabrabɔ no ɛnyɛ tee ɛmfa ma wo na sɛ wowɔ yesu a ne mpo obi ne wo akasakasa ba mu ntɛm a yesu nti wobɛgyae mu de ama anaasɛ wobɛgyae ama no akɔ yesu nti wobɛgyae deɛ wayɛ wɔ no mu ama akɔ ɛne sɛ wo nso wɔ yesu a na sɛ woyɛ obi adeɛ a ɛnya a ɔni bɛba aho so na woapa ne kyɛw ama onua nso agyee mu ama akɔ yɛkae genesis chapter 33 verse 1 to 4 hɔ baabi no a yɛbɛho anuanom mmienu bi a na ɔn papa ne isaac a bible no bɔɔ mu din sɛ esau ne jacob yɛho saa nkurɔfoɔ yi sɛ na ɔmoyɛ anuanom taafoɔ na bible no di wɔn ho adanseɛ sɛ anuafoɔ a na wɔyɛ fu mu kora mpo no na wɔn struggle kyerɛ sɛ ayɛ sɛ wɔn pere wɔ wɔn na ayɛm na wɔn ba asase soɔ no nneɛma bebree na ɛsisiiɛ sɛ ɔkae twerɛ kronkron no a ɔkyerɛ yɛn sɛ jacob a na ɔyɛ ketewa no ɔbɔ mmɔden ara sɛ onua panyin a ɛyɛ esau ɔbɛgye ne mpanyinnie na bible no sɛ ɛberɛ a esau wayɛ n'aduane na jacob ayɛ n'aduane na esau ɛfiri wura mu baeɛ no ɔka kyerɛ ne sɛ ɔma no n'aduane no bi nni na jacob ka kyerɛ ne sɛ sɛ ɔbɛtɔn ne mpanyinnie ɛde ama no a me nuanom aduane ɛyɛ deɛ bɛyi aduane ɛyɛ deɛ yi nanso okumaa yi ka kyerɛ panyin sɛ sɛ woma ma aduane bi die ɛdi a gye sɛ wode wo mpanyinni mɛma obi adi a gye sɛ wode wo mpanyinnie no yɛdɛ ɛma me esau so anwene ho ɔse mpanyinnie deɛ yɛdeɛ mede fa no ma ma aduane ni adɔfo nom asɛm biara a bɛfiri wɔnom a bɛba no ɛsɛ wohwɛ ne yie ɛnneɛma bi wɔ hɔ a wobɛka na de asɛm abɛkɔto wo ne wo nua ntam wobɛka biribi akyerɛ wo nua wodwen sɛ asaasɛm a wɔka no deɛ wode waka na ɛnso ɛde ɔtae aba abɛto mu ntam nti adeɛ biara bɛfiri wɔnom aba bi asɛm bi a bɛfiri wɔnom aba biara no ɛsɛ sɛ wosusu ho na wodwene ho ansa na wɔabie wa no aka eje eduani di eso oje eduani di enti mpanyini asema okan ye de wani de na dwana maso wani ye wisi wakan waji na eduani de awie nyanso so na mpanyini no waton ama no sanse wakan ebio edru se Jacob ana eso e kwaji nsira no ni papa ya akokura Isaac ya akokura obeko ni kreati no otone safre ni bapanyi se ombra no nsira no na ebra otone safre ni bapanyi ya onene kasa no biji ye se oma ame soso ete na obo kitue ya Joseph yi amane bible chire ye se na Isaac na ope eso na sem ena maame nso pe Jacob nso so asem e hanam gemi huni se se uwa ba uwa ma na se we kodo we ya e de ntoton enso so e ba abusuen mu ana se enuanom nso so entem ena no pe yesuan ne ma bibire mfiri he se e bia uwa ma oje ba oba ejina ba akunchi be ma so jina ba akunchi mo de toton ena e ba abusuen mu mo ma anuanom enya anuado bi ani wa beba omumu enti mo ho hwe eso ne Jacob die so na mo fa ntumo ho na mo ma mabusua no enya kra behwe mo fa odo ma obi biara e wa busua no mu mo mo entimi enko ko wonum wa bra we yi ani we yi ekro no na we nsu ani we ene ekro ekwa ba ne saa emfa yiedie emre abusua no na ne tie wetwe mu ano ma mi bua ne bei ema okwaji mpanyini efri eso ensem enti eso de ne papa ka aso onye onkoku aboa meye aduane famma no oba aye na Rebecca nso de aboa ofie ni bi wanje wanko wuram okunwia ni bi na ode ye aduane kama na ode koma ne papa na odi ye na ohira no ohira Jacob awie na eso free room ba aye no okwose okwa kwaji ni nshira ne papa kan se ah na hwan ne baba ji mi nshira yi eso se ah jabe ye Jacob ana osu ani ye nshira no me dia mana wi haleluya ano pay mi ma wati ase eye eso ye yie enti asma o kan ye ne se o kin kai Genesis chapter 25 o kin kai 27 no ho a asma o kan nyira se ah ayi na mi nyia ye mi sa emprenunye ena minwe ya twintwa makwa mu enti sane tie bia no mekum minwe yi e di otan e di yaudie bi ba eso emu e di na obi aye opa e chen se de eso onue eye no ye di ta waje ni panyini wona ye oba panyi enso so waje ni panyini na fa die di kai ensira ne papa so edi be sira no so no wafa kwati kwa nso asa kwaji ensira no asa afiri ni nsem enti wo boy tin po se obeku no na maami a woni de wate te na wo jina Jacob achi bibia wo pe se wo yi Jacob firi mu ni nti no maami te no ko bo na mane e ma waka kire nse onwane na onko ni nua ebe ma enche enti wo dwane ko Haran eye ni nua bema laba enche eni anmo ni tenti ni tietie nyira no Jacob ekwa bo ne bra ewo ni wofa enche eso nso etra ni papa ni maami enche na omo nso wono nso ebo na ne bra esia onyame ni ba Jacob no odi koi na odi kwa bo ne bra na wo kenka bible ra Bible say Jacob eko nyan who say tam. It sounds so okosum no wafa. Nti ya wye ye na afe wa opese wa saba no na Jacob enyano ho echese yire ene emma ene echese ene mpye ene dibibie ni wane Jacob onibie. Nti obo nitim se obesai abefie. Na nitifie na obeba no oko no na wase ho. Eni ti kwambe no wafaswa obeba. Ayaka ayaka Jacob ene ni nwie omuntemu enye fine eso eso obuntim se obekum ni nwie na ade ba ko a eso e fine a Enti omo onyankopon so so esira no ne se ni papa ka kire ne se esira no de amede ama onua na esuso wo eso so obo modin na se wo kentre wo ho a eni ma be dane de ama wo haleluya
amen
adofo no mo e de be nko a na ehye wo so a esira me ehine nko a ne agye afri wo nsem a enunti waye moso a enunti obo otiri mu pose Sani power ya, oma amejuma shire mi, mi nkasa ni hubiye wa kurobiye muha. Sani power ya, meka senka, wafami ntu kwa ya, wafami ntu kwa yi. Enese menya kwa ya, tu kwa ya, mi muri drida. Sani power ya, meka senka, wama misikabi nyejuma, wafama mi. Sani power ya, wamame, mi muri drida. Sani power, kaa senka, wanya miseya, wanya minti. Mini nipano enka sebiyo, anopaye mitufo. So, onyami shira ne mawe nipa ayo odifo. So I can train on said the papa can no and say no dia wanya bia ma no o ka chira say sira de mini sira bia de ma o na mo say o kin train ho a e cross bia o dise mu ma no nenso so e san say e saw e tie ni papa na fei wadina ni two form na fei o nyamsuo e ba ni mu na fei o ye de adwuma den no nti no e saw nso so e ye yie si yara tam e wi ye no o ti se ni nua kumano ebe fi na ebra wo ba no obi yi na sutire se meka aye no enti jacob jacob so asiesie ne ho enye ma wo de koma ne nua panyi a enti je se wo ko no de koma no a ebe ma otimi ne ntem aye kama osiesie ne ho sa aye fan aye a je se onua no so aye aye na montu a otu ye no na che se aye
but ebra wo onua no so ti ye no Obia na ye odie won mu a. Oge obia nim se onie beto no a. Ebe ye ma no. Ankoba ne sa. Adie no dane kora. Onie ti ye no onie so tutu ya na mo se okwa kwohia ne nua ekuma no. Ede na efese. Di ede di nu yina mu no. Osore se okwa kwohia ne nua no. Ne wa gina wa wa tu. But Joseph di ye no nim ne won ne nua ne tirimu. And into once we see a name be a dinner, Nima, or dear Pacoma, Niniano. Namutio, a blue sea, Nina, dear Niniano, so be silent. Ah, Nanny Sanya, no, you know, I dear Finifa. Was him too, Quano. The Unyanko Ponce, the Eshrame, and no, Shrame, Yenum, and Emma, and Enchi, and Rai, and Breco, and Ponchi, and the other town will be Pia, a Funumu, and a dear Kaka Wina. Now, oh dear, indeed. Uchefa e umuere eni die esansu a ebe Ishramken rade Eso ka chere se mi hia bibia Onyankopo die ama me no edo so broso Hallelujah
Amen
Na o se Jacob Eso okoto Jacob mu na ofe na no Adofo no mu Jacob ni Eso die na me pese me ma wo hu se Ewi ase bibia ni ho a onipa beya untimi ne onipa no ntenase ye na monka e ma ne firi ho e o mse onipa betimi aye awade a e ja bi onipa obi di bibi bedi wa no kwasemie che se wuje ho anye entanta ye ni a ya fa esi e ho se ye kristofo na ye sum awurade no se wan we ye onia de ade bi beye wa And found so your suffo, and found so your elder, and found so your deacon, and found so your milk company and our milk company, and as I'm not telling about opinion, and as I saw it back. I dear, I'll be punished by your honor. One way out, a bema of Bumma Bumanyam, some Corano, or back I say, won't soon amib you. You probably be a bonyanya, our barpiti, our mobom pempens, ah, I was an animal we wunty. Mean me, I am seen to mean you see. Yantibiana. Di oni o ya mi ntimi asoro okora mi si obi o onti bi da na no pay me two for say di oni aye obi a no you just let it go jemu manunko jemu manunko what it cha but if so di asem cha na mfa hwe nche so obi ye wade na so di che no a o fa hwe nche e say say boni na oti ma onyame hu mbo e be ye hu free mu a na mre won so aye onyame e ba no ah adai And will be your bibia, winti me fanche. mi oni ne fa che obebe bi wo bible mo ani e fere Joseph bible si won mi anam ton no ne bra mo ton no no okodi Mizraim asase so na okodi Mizraim asase so won so so no e ko ye asem wo ho e de ne tu e fi ase ne bra e de ne tu e fi ase no enye bebe sisi na utimi pie bai na obaye no ye na opanyi e wo fie ho ne bra obaye opanyi no afei ni kurom aba ofri ya Israel ofri okọ sa Mizraim ho no afei de na ekurunu ma yedin ekomasi ho nti ni nua no mo so a eton no no omomode se omekọ Egypt akwakọ pa aduane na omode abrẹ urumai so so na ja onyambi edi ebe omo kọ ye no sa me na Joseph second in command ona na oho ene me nyira se na se nua ne bi bia se na se ona na prime minister anti se Egypt asase no so de ona na manage ayi sikasem ne bi bia ne bra anuanom kọ ye no Joseph hu omo ape no hu se onuanom na abei omo ton no e ma ne ko hu na mane nyanso Joseph ankai na mane hunu na okọ hunu ye no ne ko ho kwan se wodi boni tie omo so ka isan se de omo ye no na e ye ye nyanso Joseph amfa boni entia omo ka nyamum odi odo ene shea omo so okay nkaya wasi Joseph e ye omo adoye e bo omo aduane bebere e ma odi omo e ko e de koma omo e papa uyi onhu adi e kire omo e ma fe osai e ma omo abusua ni nyina etu e ba ne nche e ne ba betinai adofo no mo te he sa nyema mienu a na no pe yatie ya Jacob ani Esau ani e ma si wo mu ntemu a na nka Esau abo ne tirimu pe se kasa de kasa de on kasa ni nwe hu bio na mo nkura no nya na obekunu a e ma ni nwe anmpo odwane firi sa kuru mo no a kire no Ebra Jacob saba afie no ni nua no eje mu maane koy na oje ni nua no se ni nua ekuma ene ne tenan asumbie mu sa na Joseph won so ni nua no ton no ekwa amanane e ma ne ko hu amane na amane e ho ru enyina chi no onua no mu saba to no sa kro due mu ho na on so oji o ma wa wa tu esa ino omo ye dey etinai ina no pay me nka se di onuanu de ye wo no enka ye sese enko de ye wo na mom enye sia wie aba wie enti de na ye se wo ye bible si jemu manunka manunko ese se wa kase obi biara wa nya fa nya boni anche no no now dio ayaka titititi no ani obekoso asem de mempene no o chefa eni ho e wa himani mu isan se untimi fa ayaka en course ra ni mu sani boni aka bebrebe nyina no untimi fa nkwa ni ni mu no sa na ayaka nso so ye boni untimi fa nwura osura ni mu nche na no pemi tu fu se de onue bia ye wo no yesu nti jemo na fa che no e wo msa obua wunu ya no de nenso so wo ye onua abasa obua wadamfo no wo ye wadamfo abasa empanfo si dua eben enetwie so wo ko wura na se dua wesia na wesi be se wa ma ana se che se esia chiri a sa dua no se mframa e fa entimi meka emmom we mebo we mebo we mu nenso ikukwa kwa ye mu nua na sisi ho no a ebenben no mframa e fa bu se we kan we na we kan ahamai branches yi ekobo we mu na we yakobo we mu na we yakobo we mu ebubo bo mu wi a obi asa ejira ba bi ogina obi ka se wo tu afiri ba bi e wo no na akosi ba bi foforo nti adofo no mo na no pe mi pesa me kasa be wa de me kan se wa ne se ne ewu ne bia ye obi ara no jai manenka jai manenka isan se akuntabuo bi wo yanimu a yebekwa akwa akubuo And he said, Udi ayaka show mua, say. Udi ayaka na ne show mua. Adofunmo. Enfa unkwisi hwe. Yeti aswande mu. Unu obi tie komiaso. Nyanso soso bonkasa. Obi wo ha okwa asore. Osofu ojere ni bukura pichi atere no korampo no. Onse mebere ese ni mu. Na bere no osofu ni pichi a nsire bia wonya nsire bi wo mu. You are Kembiano Umfa. Also, so sorry, I went to the fee. Also, be quite sorry, Honor. Adolfo, I see a sister, a brabono. Nay, Jemu, a manaka. My radi namso, na ushrae. And open me the radi jamo. Say, Ayaka, any idea, a ye. And when you mean mono, Ayaka won't mean for Uncle Heaven. And a beer will be as you also know, Ayaka. I bet me a man who cry on your area. Who in the panel of Yamdu show? Who body in the panel of Bubim? Who said the panel of my boys? No, I back ten. What's up for baby Fufro? A dintia, the sons in the panel and Cassa, and into whom pet, ne brim brim, a chill. Chasso, that's a brim brim no, intimate, then you are pomidion, a riding shiramo, and I no pay, a way yes with demo. Amen.
Amen.
Chasso. Na brim brim no so so etuo enye de intwa yeba eba sai urade besuo why show mu ana aye niema na eson enu nti sa uni obi antamunya enebo modin se ubesiesie na umu aye ha na atumi asum nyamiye se ne utie nsem ya no paya na chese onyame besue o dikin
yeah
re nyango pa asama ba se betumi ya that's it Paul Treco, my room for a bit to me and come in the penny now. Internet. And so when we send you a bar, it's only Jacob on time. So I went to me, I wouldn't. Then you'll be being a bubble be this way.
Ada, Unami, and Shira will be brave. I'm saying, where and somewhere I did it for Yen Timin Curry. Titru said, I could talk if you any fear, Sadia. Na me penyine me be suma kura eno die ede na me ne papa kura san ka cha re se wo be ye unia akwa unia aketo ano na akwa se wo ka se wo literate susu a wo afuna be kan on se se ma ne papa san ejina so ka e ne je se se ma e ti akoma pa anti wan hwa e be ye se e kenen e be die ibi wa ko tam wa die bi kura na ka wa ye dey wo di abọ no ama na wu nya mi nshira be bre se na wo di sa asem ye e di ama ye na jidi force ye mfa entu ye chiri mu se se ni etie biara no e beba but se ba ne se ye nyina wo nya mi asem so ha because enye ye nko na atu ye atutu nkrofu bebre enu nti na babu na ye dey enhwe so die Hey, Eddie Amaye. Say, Debbie, I am a big general rock and metaka say. Say, ye coca and a nias and Safira as a moa. Na a beaty ho. But say, almost someone's having a tree good bad woman and a year can uncle be so booby food. It's a home. Say, Debbie, I year can ye any near can near kind. But say, Basset, Mimi knew me and Nusu had the ya yen and then Sanka Bible, ye see me na ye trena. Ya actually go me that's what you ask ya anka yesu ye bube fu
bube fu
enti we ne nya edisia de emfa maye na ye enti memfa bone ana se emfom so bi anje na ye nyi ayaka emfiri ye mo
re your take
papa papa ya misra
amen
ayaka yo i want
I don't know, sir. That's why I exist here. Because I wonder why people can still survive and not speak to someone. I wonder. Because the life we are living in is built on social living.
Mm.
If you ignore speaking to someone, you become lonely, alone, and within you'll be dying.
Mm.
From psychological point of view, Christ, it's not good effect on
you. Yeah.
I mean, you end up not having good relationship with anyone. Within our culture, Ghanaian culture, one thing I've discovered is that it will be very difficult for someone to find something to say about you, and it will surprise you. Say, tama we will now obo phone do nam. We'll say, I feel you'll be there, sad, sorrow in heaven.
You're the one I woke up. Hallelujah.
Many Bible.
Yeah, that is it.
Yeah.
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 What do you say? Say me no ano de me nim say me de ya na enya ne ya. Enti da me so me de be ya no. Yes you hear here from our leaders. A free stroke copy from. And then I was going to do an amonzi.
Mhm.
What do you say? Was it say betumi ani nipa nyina antena ye?
Yeah.
Enti wo so say betumi ano me bi mra wo. Na bi ba eldem e bi aba misamu akumu. Ya kwami mu. We dikin mu obi e mu a ene ene nyina ye tu ye tu mini ye nipa nyina atena ye. Hallelujah.
Amen.
Yo yeda wasi nyame enka ho enti e ba ne sa na akoye niema maami Kristi se ka ne no so niema se die yankopon aso ye no wonyi firi mu nyame be so ye enti finally no yankopon ya aduma 9th March ye nyina ye ko Brema UGC na ye ma ye nua ba Victor Apoku sister Adua wu no I feel now we can afford it. The man, the person, the next class we're gonna meet. I'm about 9th March. The morning, say I don't bet two holes. I'm two. My person afford no encore. In the bedroom, in the new, my person ano. Don't in the na corner, quarter three. The time we say I want to obey. Na address no ye. Brema UGC opposite to a case. Main gate. With a whole fat cabo, taxi crown. The other Fabia also called my own UGC opposite to Castle. Every one. Sadamia Mimenda, Tibomodia, 9th March, was so many inside.